created with free version for non-commercial use.
Bana le go tshusiwa ke diphetogo bangwe ba tshusiwa ke go fetola sekolo fa ba bangwe ba tshusiwa ke go fetola bonno a le lona le tshaba diphetogo ditsala lena ne la rona la gompieno le bidiwa katse e bidiwang Kitty mme o litlisediwa ke DG Marae Trust le SABC Education
created with free version for non-commercial use.
Kitty o na tlhokomelwa ke sebotseng. O na mo fa dijo a mo kama le go motshamikisa. Kitty o na robala mo dikobontse di boleta le sebotseng, mme a nna a itumetse. Ene re moso le moso morago ga difitlholo, Kitty a bo aramela letsatsi fa pele ga lebati, mme moragonyana a bo ithulamelela. Fela ene a re moso mongwe. Dilo tsotlhe di ne tsa fetoga gotlhelele. Go ne ga goroga lori e rorela kwa godimo mo ebile modumo wa yona o neng wa tsosa Kitty. E rile fa lebella ke fa go betsa ga banna ba babedi mo go yona. Banna bano ga ba dumedisa Kitty le fa e le go mosola-sola. Ba ne ba kokota mme ba tsena ka tlhamalelo mo ntlong. Kitty una
created with free version for non-commercial use.
Banna bano ba ne ba simolola ka go phuta-phuta dilwana tsa gagwe. Ba ne ba tsaya thelebišene ba boa ba tsaya le setsidifatsi ba di latlhela mo morago ga lori. Ke fa Kitty a re,
dijo tsa me di mo setsidifatsing.
Ba ne ba boa ba tsaya dibuka, dijo, stofo, mme le tsone ba di latlhela ka fa morago ga lori. Ke fa Kitty a re,
sebotseng o nkapela dijo ka setofo seo.
Ba ne ba tswelela ba tsaya tafole, bolao le baesekele, mme ba di latlhela ka fa morago ga lori. Kitty alla.
Ke gopola mo bolaong jao.
E rile fa banna bano ba fetsa, ke fa ba wela tsela ba sa bua sepe. Kitty o na sianela kwa ntlong go ya go bolelela sebotseng sa se boneng. O tlhagile jalo a lela, mme sebotseng o na motsaya a
created with free version for non-commercial use.
Mathata keng? O na lebega a tshwenyegile e le ruri, ebile le moriri wa gagwe o tlhakatlhakane. Sebotseng o na a tlatsa maboxo ka dijana, diaparo le dilwana tse dingwe. Ka nako eo, Kitty o na ipotsa gore dijo tsa gagwe di kae, mme o na nna ntse o komela mo maboxong a mo tafoleng gore a gongwe gadimo go lengwe la ona. Kitty o na nna ikotlolola jalo, a tlolela kwa godimo le kwa tlase go fitlhelela iphitlhela a wetse mo go le lengwe. Fela le ne le sena dijo, mme le ne le utlwela le bolokesegile ebile le le lentle. Ka jalo o na ithoballa go se nene. O na tsoga fa fela utlwa sebotseng a motsholetsa, a motsenya mo kgetsaneng ya gagwe e kgethegileng, e ka gale a motsenya mo go yona fa a mo isa ngakeng. Sebotseng o na tsa Kitty,
created with free version for non-commercial use.
Di setse a di tsenya mo koloing. Kitty o na tlhakane tlhogo.
Re ya kwa ntlong ya rona e ntshwa, Kitty.
Sebotseng le Kitty ba ne ba wela tsela.
Ga ke ipatle mo sejanageng se.
Kitty o na lela, fela sebotseng ene, o na ikgweletsa fela e kare ga mutlwe. Kitty o na simolola go tlelwa ke letshogo. O na lelela kwa tlase.
Ke batla go ya gae.
Fela seo, se ne se se bonolo, go nne o ne a palelwa ke go tswa mo kgetsaneng ya neng a tsentswe mo go yone.
Shhh, Kitty, titimala tlhe.
Ga bua sebotseng ka lentswe le le lapileng. Kitty ene o nantsa lela ka pelo e botlhoko tsela yotlhe go fitlhelela sejana ga seno.
Ha, re gorogile jaanong.
Ga bua sebotseng a ntsa
Created with free version for non-commercial use.
A bua folosa le dilwana tse dingwe. Ntlo e ntšhwa e neng kgaka mokgwa o sa tlwaelesegang. Sebotseng o ne a bula lebati la ko pele gore monkgo o monate o tsene. Kitty o ne a lemoga gore dilo tsotlhe tse di mo ntlong di ne di beilwe ka mokgwa o farologaneng. Di ne di se mo manong a tlwaetseng. Kitty o ne a batla go boela gae ka yona nako eo. Sebotseng o ne a ntsha Kitty mo kgetsaneng ya gagwe, a mmela dijo le metsi fa fatshe. Fela Kitty o ne a betsega ka letlhaba phefo, a sianela go ya go iphitlha mo sekgwanyaneng se se fa gaufi.
Kitty?
O ne a utlwa Sebotseng a goeletsa ka lebati la kwa pele. O ne a tshoga, a ipotsa gore o tla fitlha jang kwa legaeng la gagwe la letlwaetseng.
Kitty? Kitty?
Created with free version for non-commercial use.
Kitty o ne a itunna fela mo sekgweng le fa go le bosigo. Mme o ne a ntse a utlwa gore Sebotseng wa mmitsa.
Kitty! 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 Kit-kit!
O ne a utlwa Sebotseng a goeletsa, a ba goeletsa, fela o ne a tshaba go tswa ka sekgwa. Kwa bofelong Sebotseng o ne a tsena mo ntlong, a tswala lebati a ba tima dipone. Kitty o ne a jewa ke bodutu. E rile mo mosong fa letsatsi le tlhaba. Ke fa Kitty a ntse a le mo sekgweng, a palelwa ke go tswa. O ne a tshogile, a tshwerwe ke tlala, fela a ipolelela gore o tla nna foo go fitlha bosigo gape. E rile fa bosigo bo goroga, ke fa utlwa Sebotseng a mmitsa gape.
Created with free version for non-commercial use.
Bone a ya go robala. E rile mo gare ga bosigo go sisibetse, ke fa Sebotseng a bula lebati, gonne a utlwa Kitty a lela kwa ntle.
Kitty! Kit-kit!
O ne a goeletsa gangwe fela, a utlwile botlhoko, mme a boa go ithoballa. Sebotseng le Kitty ba ne ba ratana. Ka jalo Kitty o ne a tsaya tshwetso ya go nna se gatlhamela masisi. O ne a tswa mo sekgweng a boela gae, mme a feta a tsena ka phatlhana ya letlhaba phefo. Ka nako eo, o ne a sa kgathale gore a ba fudugile kgotsa jang. O ne a batla fela go nna le Sebotseng. Kitty o ne a itatlhela mo bolaong jwa ga Sebotseng a ithoballa.
Oh, Kitty! Ke itumetse thata gore o bo o tlile gae. Ke a go rata, Kitty.
Ga bua Sebotseng a ntsa motshameko.
Created with free version for non-commercial use.
O ne a lela ka boitumelo.
Le nna ke itumelela gore ke be ke tlile gae. Ke a go rata, Sebotseng.
Kitty o ne a tlola-tlola mo bolaong mme morago a fologa. O ne a lela mme a re.
Dijo tsa me di kae?
Ka go rialo leinane la rona le khutla foo ditsala. Lona o ne o letlisediwa ke DG Maray Trust le SABC Education. A o ne o itse go buisetsa le go tlhabela bana mainane go ka ba dira barutwana ba botoka kwa sekolong. Mainane a ka thusa bana ka dikai tsa gore batho ba tshwaragana jang le dikgwetlho tsa botshelo letsatsi le letsatsi. Story Power, tlisa maatla leinane gae.
Created with free version for non-commercial use.